Nasugeli nyoga mkotini wayo bo. Hebe Awe wapana nchukutele ngempela Chati ndugu zako shona kundeni Angsabambegi, angsakuzegi bo. Hebe Angsabambegi, angsakuzegi bo. Hebe Nasugeli nyoga mkotini wayo bo. Hebe Awe wapana nchukutele ngempela Chati ndugu zako shona kundeni Angsabambegi, angsakuzegi bo. Hebe, angisabambeki, angisakhuzeki bo. Hebe, puma puma mambe mnyama emgodini wakho uyedelela lo. Hlala emgodini njengekhanda lenjelwane, ihloklosi uzobona masimu. Zokufaka isicathulo ngibuze kunyawo, ufuna ukubona umlobo entanyeni. Zonipuphise emini bafana nibancane, phela imic akona umqameni. Ngiyalapha ngiyalalisa iphilisi, imnandi ngiyakhulisa usidi. Zokudaka uze ukwehlela usikli. Iqanda lenyoni ngiyaliphihliza. Yelele mama yele. Thatha induku zakho shona enkundleni. Yelele mama yele. Sengikholwa ngegazi umaskido. Lo mhlaba esiphila kuwinto encane. Umhlaba ulibhola phela. Kahlela ntanda emoyeni. Bizana amakholwa ngisemoyeni. Nasukela inyoka emgodini wayo bo. Hebe. Awe wapana ngithukuthele ngempela Thatha induku zakho shona enkundleni Angisabambeki, angisakhuzeki bo. Hebe Angisabambeki, angisakhuzeki bo. Hebe Nasukela inyoka emgodini wayo bo. Hebe Awe wapana ngithukuthele ngempela Thatha induku zakho shona enkundleni Angisabambeki, angisakhuzeki bo. Hebe Angisabambeki, angisakhuzeki bo. Hebe Awukhiya mayanda isikhathi sakho lesikorokoro emendleleni bo. Bashaya ngenamba isitala sami sisho abadala basuka endleleni bo. Bazama ukungivimba esibayeni. Umthetho wami ukuthi ngiye anivele ningiyekeni. Qhela nendlele. Bashaya ngomculo wase Africa. Yengwenu muta titi, ukensu muta titi, uyandu muta titi, mpweta machita du muta titi. Uma ngenzeko ngumele kwenzeki, hip hop yase mzansi ayipenwe. Lapha emzansi kunehamba bo, music kwakhona unetiye bo. Letiye lingibangela ushukela, ngishisa ngoma ngeke sugule mlileni ubasile, phela sengothile. Mina ngiyalivuma idayimoni elimnyama lifike ngempela niqhele endleleni. Mina ngiyamvuma uPixel ushunwe enkaba ongenasikhwila kaqhele endleleni. Mina ngiyamvuma uduma kahle izinja ezisifrade umlayezo. Yalele ma, yalele ma, yalele ma. Nasukela inyoka emgodini wayo bo. Hebe Awe wapana ngithukuthele ngempela Thatha induku zakho shona enkundleni Angisabambeki, angisakhuzeki bo. Hebe Angisabambeki.